sagala nkwetoloze nkuze mu bino nabiri abasinga boogera mwogere omukwano tebakumanyi kali wandibango lyawo olowooza nti nange bwentyo mukwano laavu mulandira ogusimba butuuka eri ewala wansensera nnyo watuka ku bwongo jabala mbere mu masogo gero banyumiza nti ndi mukwano gwo kikolebwo tyamba bambi onyigire ku liiso era bambi osembere waneeno birala bibyo nebiddako bibyo Oyagala siba kala balala leka sendika mereko ne bwebuma bukunkumu kateka kusowani tonja jamya mwana wabandi ndi mwechama jagala tunyumye ebikunyumira baby bimanye kale leka tunyumire tuli mulafu twetegere nyamba bambi onyigire kuliso era bambi osembere waneno birala bibyo nebiddako bibyo nyamba bambi osembere waneno Evita convivio, chicole bonzo. Kalogenda non tabula, mala mani ne panica. I'm in love, in love. Butu fusiko kuta, guno guno muti moja kuzita. Sendika mereko ne bwebuma bukunkumu kateka kusowani tonja jamya mwana wabandi ndi mwechama jagala tunyumye ebikunyumira baby bimanye nyamba bambi onyigire kuliso era bambi osembere waneno birala bibyo Dako vivyo Nyamba bambi osembere waneno Era bambi onyigire kuliso Nibirala vivyo Nibidako vivyo Shikole